suka be jokkol be ono bismillah heda de hejo go istijo tamane hertini on cakite yontere fu men Ousmane Niali Boule e Oumar Way Gallo ngoni on do baru adsel
aywa basu fu wada yisina sago me de tan
e gorga gan hono ngurda e mudon
mide e makka seeda seeda inshallah no lati ka fu min jokkiti to sona do jeb
ay Allah faabo hedo woni ko joginda to suka be hande
sembe kabaru jidi anni Niali Boule cagal ko jababuji wotedi di ndoka leedi me indi ko imma daraji kiwdo an gonti e wadde wo holi timbiide jabanay di do jababuji to siga so to majireji dan gonti e wadde ton yotere meden mini makinde waran yo wodo fedde ndu scout musulman en leedi meden di ko be dokkata jamaade so bami fa korka wari fa tacce kikide timini ret birki sembe cambi
baru jabuji dida baaji wote ji député en dokkama kay wonko waylti hende
non wori di do jababuji Ousmane Niali Boule dum wela yimbele hewbe do bomo ko do fa yottoyo le kedde leedi ndi fu jamaade dar wonde yaltuton wiide jambi ngadi do hen to siga soto hewbe maaji e mabbe fa keben famtar kedden kan kejar meden gondo tono dite Christian Dako ko hebini en do hen
savant que chegue
dans les andes soudou ministre humindo kabaru wote ji leedi ndi hokki jababuji e siga son kobe tubi ka cour constitutionnel fotini ton jababuji le min ngaji sappo min jabanta be do député en be min cubaki be mbajjin bini
baro e di woteji di dabaji won sukabe ho watanabe le hende le buddo fuccukake mabbe mo segunon kaabo debbo non dub makko no mbare e nogay e jeego sini en jaari le kabaruji goddi ima daraji won sukabe de ngondi wadde do kabaru habugol e nyaw coronavirus o
non wori fedde yimbe le jenginobe wonbe nokko no dirte nyorodi sa hel holli tanwede be ngodde wattun ima daraji faabe mo ina kono dirte gel hydroalcoolique
kedden kan ko nedire do baaji kamia o won e fedde humuninde kabaruji mudun dartube dun e mo eto nyuro di sahel do Abdul Karim so landire makko
c'est une solution
hydroalcoolique wete lewi ONS no dum inerteni alcool 96 degrés kany e ndiyam oxygéné 3% kany e glycérol 98% awet niran ndiyam bañalan so bobi noddanga en faade bibbe ngeni nyoro ndi kany e bibbe leedi madi mo fu wara renta amen fa kebi mo ine no iridun faano o nyaw covid-19 ay habirene
de coronavirus
baro en tampata halde sabe lanugol nyaw coronavirus o golleji kewdi woni dari di joni
non wori le galluje de ko no dirta salon de coiffure do robel be jaatu so moro yo kay golleji di fu dari ki ton fa kebe famtade fande kedden Aminata Diallo
ila lawi dentude nyaw coronavirus o hokka golleji yogabe panditi ele asile ngaji nyorudi kany e salon ngaji moruji yogaji uddi sabe majjum sukabe hewbe kolliti ngarinde hore mudun an wawi do mudde kero dembe
même
si je fimi nokuje jawtirde wana nyaw o an don sabe dun hana hadude en ngarinde ko he meden nyere ha ko foyade kami tinnito ko fow o lota juude mudun kanyin e kaaki gollirta di fane do hada lan gol o nyaw heddade ciwi buri dina yade ko foyade o wattu wallata gollobe salon ngaji be be lando yalla hono be mbawi wurdude le balde garoje de kedo den be illa bete o midon joodi numo wal warano be fu muti ko ndokkata min koni min guri e dow mu leeti modo yontere midon bay hebude fa chapantati yaade fa debbe sappo neddo ka joni non ni worri anni o woni neddo an arandejo saka halama e ndul lewru korka wana hunde ne wiide de gouvernement o ana hani wallude korebe galle sona dun newakite gollirdo yogaje fati mbasa kiliyan en ana gondi e tabade laawi dintorde o wattu be ngadi damgal narude do fa yottaade le nokku o kaaki kan di rentorede
en jaran yotere meden mini mag yontere de baro yotere meden mini mag hande ana fawi do sukaabe jokkodo jummi be dari fa himbe be tajgul korka tawata do lawol dokko dum en ko tajira
hono o golle wori nyaali
o golle be sukaabe fedde mabbe de ene noddire scout musulman be darto do laay mawdi do bomako do neddo jokkamo tay koru do mo korka mudum heba tajir fu be dokko dum ko tajira korka fa be dure den fam kedden Aminata Diallo
tamoro kenkeliba kany e jiyan dum be sukaabe dokkata e laawi di fa warde e damude ciudi dogotoroje yogaaji e lewi nde walli wetene scout musulman faana majjun woni wallude alislami en be wakkati taccugol korka tawi dum en e laawol tacca korka e wakkati Aboubakar Demba Kanté kanko woni commissaire international bureau national des scout musulman wonko o sifi hen kero demmo
l'objectif c'est
faana majjun woni wallude yimbe e mbaawal hodde e wakkati tacca korka mudum en wakan enyan bujian awa wanta chude kwa rakama adun e wakati nen no yotaki kwen jawno lakasen hotude tuli ayaran e jam jam sa tachi kwa rakama mindo amon be kare furnaji ni mindo kape kwa tachi kira ele o wakati mwanyaw COVID-19 woji yimbe skutupe ngadi nombavi fatabo lavi dentori li pepe ngadi mask ngaji gang ngaji pepe tinni hen fape ndena kohe mape kanyi pepe kardata fahan keroden abu wakar demba kante ko sifi hen li gangaji di mingati di miton doka pe nyandu fami ndena kohe amen mingadiri kanyi e wotu nirgo metr goto odun miton tabi oro nje mask ngaji di mingchude hunko amen di hunko amin ndena kohe amen kanyi e kam pepe mingdoka tabi di he ube di nyandu li pe kwaliti welti murun en engal kugwalal ka ele majun ku hewi emape ngarali mask saka hala maga nde eke wano nyandu li dinde ketune en yimbe yogabe e majun umi warde do anawo neto duku duma nyandu tachita kwarka mada alatan wawi udidu tutun yahe dupi tati hika pepe ngarangar kugwalal enroka nyimbe nyandu analabi anawara emana jino haniri pe hunda wala hen miwelti ke majun nido reni e majun kwaliti nde tangal gwalangal skut musulman wata tangal anayahe dupi joy mutun
enjaran kabaru jaharo chaldi boru sabe nyaw coronavirus o tit e ballon e kabaruji haruji chaldi fu anandari wattu joni o jogabe matchingaji kiki jawta e tele wattu joni o championnat ngaji di fu ko ndari
non wori Ousmane Niali Bouli nokkule mawde do ballon wonno yaade so tiew yeso jamar de hore mudan firaton e komad ngaji di holi tawet dum kan fu dum dari ke wattu joni o fa kedon famtade ngare kedden ko annata jall fu nyento
depuis le début
il a pourale o nyaw li adnarndu championnat ngaji di fu ndarnam ni do yewa dum sannen champion na wallano yibbe kawrita njodo e bolingaajo e ko nande mum yewama jaati
beaucoup même
ngono dango sunkutu dansugo wadi ngo ana waltina hakkilaaji jingonobe mo e latugoy balon yewtere gullali kany e janjereji dum sukaabe jawobe telibe njewa sunkutu o suka jodi do dumbanzana moti yawde teni illa championnat o darim soral abonnement sabi sabe championnat o tambamirammi abonnement balon tan yewa mi teni min jewtina ko he mabbe wakkatuji jabbiidi di e balon ngaji lata jabbiidi di yogaabe ana yewa ko filliti to ko wobbe kasen dun yewat
bo shiraga
dan yewa balon ngaji kiddi liga sabi barta ngada mi supporti wakkatuji mi yewan championnat anglais filliti to ko so hongonga ko balon ngaji kiddi mi yewata dun balon ngaji kesi isan yewa mi so dun yalti mi yewata kasen yo en jitti mode o nyaw fa fio e balon kany e jingono e mudun en kawrita
baro mede mi la akira ni kabaruji di hande
ay wo honno wirete no Ousmane Niali Bouli so mbog guweli tan dum yoni bilede holliti ndiwir wattu joni o min joti sanne sukabe jokkolbe gobbe fa les regions Tombouctou be tinno be ngattana ko hema hakkille yaltude so wana lati wajibu do ma tan tinna da fatin jalta fandi e fi no ponandir ono do e ser yotre mbedi no dirte tous o grande ana wara